nipata nitafurahia. Wewe sio hawa wakunitumia. Mami moyo wangu wakutamania. Nimechoka kumia na ningependa ujue. Afadhali ujue. Hizi saka za mapenzi zimenichosha mia wangu nitamenzi. Nikimpata mia saka za mapenzi zimenichosha mia wangu nitamenzi.
Wengine wabaya, kanivunja moyo. But now I believe in love again. Ever since I saw you, ebu nisikize mimi dada. Mambo mengi mimi sinaga. My feelings kwako mimi na mwaga. Yeah. Na wataongea watachocha. Wakituona si pamoja. Together we climbing up the ladder. Yeah. Give me this chance to show you romance. Yeah. Give me this chance to show you romance. Yeah.
Is it sad cause I'm a fancy baby? The man in your show me a one good time fancy. Yeah. Make him part time me a sad cause I'm a fancy baby. The man in your show me a one good time fancy. Yeah. One good time fancy. Is it sad cause I'm a
to be with me, baby,
baby.
Can't wait for you to be with me, baby,
baby.
Can't wait for you to be with me,
baby.
Can't wait for you to be with me. Is it sarcasm or frenzy? Zimeni josha mie wangu ni tamenzi. Nikimpata mie sarcasm or frenzy. Wangu ni damu enzi. Wangu ni damu enzi. Is it sarcasm?
Is it sarcasm?